إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Abibitibwa abakiriza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala twebaza oweekitiibwa Allah jalla jalaluhu omutonzi waffe nannyini kutuwa byengera byonna bye tulina ebyengera bye tumanyi ne bye tutamanyi. Ekyengera ekisingira ddala okubeera ku ntikko y'ebyengera bino byonna ky'ekyengera ky'obusiraamu. Man mata ala al-islami yadkhulu al-janna. Omuntu yenna afiira ku busiraamu ayina garanti y'okuyingira ejjana y'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bw'aba ng'alina obukendeevu mu ddiini ye. Kino nno bwe tukyogera tuba tetukkubiriza kubeera mu bukendeevu mu ddiini yo, la wabula tukuwa ennamula y'obusiraamu entongole ku nsonga eno. Timan mata ala al-islami yadkhulu al-janna. Ayingira obusiraamu wa in kana muqassiran indahu taqsirati fi dinihi. Niwabaina obukendeevu bw'enjawulo mu ddiini ye, omuntu oyo ayingira ejjana. Kino nno ow'ekitiibwa Allah singa kyali kivo kibabuulira yali kikwese, ne Allah yennyini nnyini ekitugamba mu Qur'an. Yagamba thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Allah nagenda maaso byatuuka wansi nagandi jannat adinin tajiri min tahtiha al anhar. Allah nayogera ku janeeyo gye bagenda okubeera nga bayingira bonna mu mbeera zaabwe ezo essatu. Thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina, vanyuma w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yasikiza ekitabo abo be yasitula mu baddu be be baliwa. Faminhum zalimun li nafsihi, mulimu abeeri azaamaanya abo beebagala amazambi. Oluusi batuuka ne mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba ku mazambi ago tebageenenyeza. Zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, ate omulala yakola ebimukakatako n'aleka ebyamuganibwa. Ate oli ye munnaffe ayina bye yeebagalamu ebyamuganibwa n'abako ne byeyaleka mu ebyo oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byamulagira. Ate wa minhum saabiqun bil khayraati bi idhnillah, ate mbo mulimu abaaresinganga abaddukanga emisinde bavuganyiza ku birungi by'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bakola ebiri waajib ne baleka ebiri haram, ne bakola ebiri sunna, ne baleka n'ebiri makuruh. Subhanallah. Naye abo bonna Allah yagamba jannatu adinin yadkhulunaha, abo bonna nga bo bawulidde balina omugabo ku jjana. Ma haqqaqu tawhid, ebbanga lye bamala nga bakuuma tawhid ne batakafuwala. Oli zalimun li nafsihi, ayinza okusookako mu muliro ne akhiran agenda kuyingira jjana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. إذن التوحيد التوحيد عباد الله, التوحيد التوحيد عباد الله. بكبير زوكوي قاتك التوحيد نو كوما التوحيد يكابتو يسنيو يو توينا سنيو فني مراك فكون سكونو وكوجا كونغو كومي التوحيد يو يو كاكاسان توكا فورا. الله يغامت ومن لقيتني بقراب الارض خطيئه, حديث القدس ansin kana ne ntumu ya mazambi thumma laqitani, awamu necho omuntu oyo nansin kana nga la yushriku bi shay'a nga tangata ko kintu kyonna, yaga laqituhu bimithliha maghfira oba laqituka bimithliha maghfira, Allah jja kusinkana obunji bw'ebyono byo nga tekusonyiwa. Ekitegeeza nti gwalina tawhidi webagala amazambi la kubanga ekikolo kumwonoonye muliro, naye tawhidi tawhidi asobola okubeera ng'akyusa omuntu n'amujja kuzikirira okunene nabiranga yingire jana wechi wallahu subhanahu wa ta'ala bighayr adhab allah ngatamaze kubiranga amasula muliro abibitibu abakiriza hafidhakum allah ta'ala nsabu wechi wallahu subhanahu wa ta'ala abakumi mwinna tugenda kusoma ku zakatul mal zaka elimu emiteeko ebiri tuina zakatul fitri eyebeera mu ramadan twajira abibitontono ebijikwatako ate waliwo ne zakatu almal zakatul mal eno mpaji eyetongodde mu mpaji ettaano ez'obusiraamu saate zakatul fitri kitundu ku ramadan kitundu ku mpaji eyokuna mu ramadan n'olwekyo kyetugenda okulaba mu bugazi inshaallahu subhanahu wa ta'ala wa nas'alullah attawfiqa wa sadad wa li'ana chetugendo kutambulirako zakatu almal empaji eyokusatu mu mpaji ezobusilamu ettaano empaji eno eya zakatul mal yemu ku mpaji esingira ddala okuba mwaka togo ebigambo bingi era abantu bangi balamula abantu mu maali yaabwe mu mulyango guno ogwa zaka naye nga babalamuza obutamanya ne babalamula nga tamaze kwetegereza nsonga zibalamula ne balowooza nti ensonga eyo ntono gye bakola ogenda okkakkana nga beebagadde hukuku z'abaddu bighayri haq songa mukimanyi bulungi nnyo nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al qudatu thalatha abalamuzi bali basatu n'agamba nti qadiyani fi nnar abalamuzi ababiri bamumuliro wa qadin fi ljanna omulamuzi omu yewoomujjana n'agamba nti amma al qadiyan ate bali baqadi ababiri agenda tubula kati bo ebafaako yagamba nti asooka arafa al haq yamanya amazima amakulu mumanyi n'amazima agamanyi faqada bighayri haq n'abeera nga yalamula abantu n'ekitali ekyo kyamanyi mu mazima oyo nno ye alimun fajir alimun fajir ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu gwe yayogerako nti fitnatani huma fitna likulli maftun ebigezo ebibiri ebikeme ebibiri bigezo ku buli yenna ali maftun bigezo ku buli musiraamu yagamba nti ekisooka kigezo ekisooka alimun fajir ye mumanyi omwonoonefu anti abantu bwe bamutunuulira nga banafuye eddiini eddiini nga bagitwala nga katemba tebagitwala siriyasi aga nti singa ddala omuliro gubadde gyeguli ate oyo asinga okumanya kulaani yalibe teyebagala kintu gundi ne gundi oba kaine ne bagamba nti gyeguli naye tegwokya nnyo kusinziira nga bali balabika bagupiisa ennyo balabika bo balina ekambaaya ekanyi n'oludindiini lungi gwe ate seeka gundi tola bwakola bwati ne bwakola bwati ne bwakola bwati n'agamba nti owookubiri wa abid jahil n'omuntu omuyitirivu mu kusinza allah naye nga byasinza tabimanyi muno nno mwemu gwa bazzikiri kalenge ma akthara ibadatahum nga baasukka okukola ibaada naye nga mwana wattu byebakola bingi nnyo tebirina adilla wala burhan fi lkitaabi wala fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo owekitiibwa omukkiriza kyenjagaddemu nti abantu bangi yufutuuna fi zaka bighayri ilimu abantu bangi balamula mu zaka naye nga tebasoose kwetegereza bityo balamula olw'ensonga nti zaka ekwatagana ku maali songa emaali emitima gy'abantu gigirulunkanira kakati omuntu okujjewa imaamu ku kyalo n'amulaga nti agenda kuwa zaka ate agimbwa agenda kugiwa ye n'amugamba nti mbuulire engeri gye mpaamu zaka yange imaamu n'agamba nti simanyi alaba nga waliwo ekigezo awo kale kakana ng'atetenkanya ng'alamula omuntu bighayri haq tuddeyo ku basajja bali okkakkana ng'oyo agudde mu muteeko ogwokubiri omuteeko ogusooka gwe twalabye wali nabbi sa salam gwe yogeddeku bakaadhi ababiri n'agamba nti kaadhi asooka y'oyo amanyi amazima n'alamuza ekitali mazima oyo aba afaananye abayahudi ekyo nno sufiyaani ibunu uyayina rahimahullahu ta'ala ya gamba timan fasada min ulama'ina fafihi shabahun bil yahud ayononeka mubamanyi baffe amakuru omanyo omono nefu mubamanyi baabasilamu abafana na abayahudi anti abayahudi bamanya mazima baga gana insonga lwaki bal maghdubi alayhim na agama tuwa man fasada min ubadina atayo noneka mubasinza baffe abarongo ufabaitulifu mkusinza fafihi shabahun bin nasara abafana nyaba nasara alladhina yaabuduna allaha bighayri ilm alladhina yaabuduna allaha bighayri ilm tebi mkwata kwa chuna chakoze kasomu mungu mugama tiyali mkusanyusa Allah unali mkala kitabi sengi bwa kura Yesu uliali kuchituti abuka buka uliali mkula binu uliali mkula biri taina chimufuga tatnawu muslimu asinza Allah nga toina kumanya kungiri jomu sinzamu obo fana nye abayahudi kalu umanyo woku bili obo mnamzo woku bili obo mmulido umbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama gweo girako yaliwa tuchariko hadithi nabinaga matuwa qadhin no mmanyi woku bili yoyo jahila lahak faqadha bighayri ilm tamanyi mazima gegariwa wabula naramura bighayri ilm naramura anga tamanyi uyafana gana kubwacho wa in asaba lahak fahuwa finnar nibuga ateba mazima na inga yala mudde tamanyi nina atitu inga jana ateba mazima inga yala mudde tamanyi fahuwa finnar wa muliro nasalullah salamatu ala afya na agama tikadhi yoku satu inga yeko wa mujana huwa aladhi arafa lahak yamanya mazima faqadha bihada lahak au kama kala sallallahu alayhi wa sallam yamanya mazima naalamula abantu na mazima ago norecho wechitibu omukiriza okulamula kuzaka si kintu kya bulijjo si kintu kyangu nno si kyangu munnange nga bwenzo kirowooza nedda kino kikwatagana ku maali ombaka Muhammad saw sallam yaimila yaumun nahar lwali lunaku lwa idi al adha yaumun nahar lubal lunaku lwa kumi mwezi gwa dhul hajj naimila nabuza basahabi ibuza biwamu hadithi mpamfu yaiva kwa Abu Bakara radhiallahu ta'ala anu ilimutafakuna alihi hadithi mpamfu njagalamu wanoka ya bagama inna dimaakum yalima hajjat liwada hajja yukaji ya semba yoku vera nabo abalondi na hiri gambi bisinga daloku vera hiri nkizo abalamila nabi yukubanga liyabu za imieze bilu nechitundu wafe ya bagama inna dimaakum abangi mchimanyeni mazime misai jamwe wa amwalakum wanawenjagala wa amwalakum ni mali ya mwe wa a'radakum nebitibwa bya mwe haramun alaikum muchimanye bannange ntibiri haramu je muri okubyebagala ka hurumati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha ala hal ballaght abangi ntukiriza basahaba ngamagama bala ya rasulullah bala ya rasulullah hal ballaght namugamati ya rasulullah tukiriza utukiriza nabinga wabasonga mwengalo bwaji wanika eliyo wechi Allah subhanahu wa ta'ala bamugati allahumma shad allahumma shad allahumma shad ay allah bera mujulizi ndi tusizo ubaka ay allah bera mujulizi ndi tusizo ubaka aburuganda mmanyenti emmali 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 kigambo kya bulabe nnyo tekikwatibwa ko bighairi haqq kitegeeza nti okulamula abantu mu maali yaabwe otekedde okukakasa nti obalamulako okintu ng'okikakasa ng'okitegeera bulungi kuno nno si kuggalawo mulyango gwa ijitihad n'okubeera nti omuntu asobola okutunula mu umumi la adilla n'abeera ng'alamula ijitihadan la naye kathiri minannas avaayo fayansubu nafsahu neyeteekerawo ddala naga nti nzenzuuno bannange fasuila kakananga watandika okumbuuza fayufti bighayri ilm kakananga alamuza obutamanya fayadil kakananga abuzizza abantu yekenyininyini nga abuze n'okubuza nga abuzizza n'olwekyo abebiti wabakkiriza wano nnongaziyewokko so nga si gwe mulamwa omulamwa gweguliwa omulamwa ow'ekitiibwa omukkiriza kwe kubeera nga abantu bangi rasairu oziraba omunawandiika akantu waliwo akantu akasaasana mu kibuga nakagwako olunaku lumu mu Kampala musiraamu abuulira engeri gye bawaamu zaka abuli abatufaida ngeri jiba wamu zakaya yabwe na abuli abagundi abalunzi benkoko ngeri jiba wamu ababitipa abemizigo abachi ya akhil karimu ebintu ebitebiri mwebyo laisa minal amwal laisat minal amwal azzakawiya ebintu ebitebiri mu mali ewebwa mu zakka imali ewebwa mu zakka ya mirungi enajokka ebitebiri mu mali ewebwa mu zakka laisat minal amwal azzakawiya imali ewebwa mu zakka emanyiddwa ngabe tugendo jikunyonyola obulungi biiznillahi subhanahu wa ta'ala londo olwo omusomo guno barakallahu feki utunulire imali ba ulama bobu silamu bi adilla fil kitabi wa sunna jibakula gobulunje webwa muzaka ne imali etawebwa muzaka wabulange solo kwebwa muzaka ngeyitidde muteko omulala so siyo nga yo togama muntu nti bale mizigo jo oyine mizigo komite jivwa muzaka bwite wali zaka ya mizigo tewali zaka ya nkoko tewali zaka ya boda boda tewali zaka ya bino tewali zaka ya bintu ebifanagana ko bwebicho la imali ewebwa mu bintu binabyo ka bahimatul an'ami asaima ensolo ezirundibwa ziri nnyazo ka ngamia nte mbuzi na ndiga wa urudhi tijara nimali etekebwa ku mudalo ey'obusuubuzi nezaala amagoba wal khariji min al ard n'ebirime ebiva mu ttaka ate si buli kimu nga bwe tujja okubiraba ekyokuna ye naqdain ye zahab ne fidda okunno okwegatta ne umula al warakiya ensimbi enkalu zetuyina oba zetukozesa ku mulembe gwaffe guno n'olwekyo barakallahu fikum wa nafaa bikum ebintu ebyo ebina byokka byebiweebwamu zaka bil ijima ebintu ebyo ebina byokka byebiweebwamu zaka bil ijima imali yonna etali bweteweebwamu zaka wano nno neekonyeyo katunonyo kubanga nkakonyeeko nendaba ngu kale kaawo plainly si kituufu wabula buli kimu tugenda kukiraba n'emmaali eyo n'obujulizi bwayo n'ebirala ebifaanako bwe bityo insha allahu subhanahu wa ta'ala abeebitiibwa abakkiriza zaka mpaji mu mpaji ettaano ez'obusiraamu omuntu yenna ng'ayitibwa musiraamu ateekeddwa okuba nga ebintu bino oba empaji zino ettaano azimanyi era man jahada omuntu yenna awakanya nazzaayo n'agaana okukkiriza obwetteeka bwemu ku mpaji zino ettaano fahuwa kafir murtad khariji an millati l islaam abeera mukaafu murtadi aliwa bweru w'obusiraamu olw'ensonga nti ebintu bino minal maaluum fi ddiin bidarura birimu ebyo ebimanyiddwa mu busiraamu ekifuba bimanyiddwa lwa mpaka buli musiraamu yenna ateekeddwa okubimanya omuntu yenna abiwakanya abeera mukafiiri haatha bil ijima ekyo tekiriimu khilaafu baina al ulama sigambye nti atawazzaka mukafiiri la kubanga obutawazzaka kirala n'okuwakanya zzaka kirala n'okugamba nti si yatteeka kirala obwo bukafiiri amma obutagiwa ebyo byonna tugenda kubiraba insha allahu subhanahu wa ta'ala mu misomo gyaffe egijja wano mu maaso kati owekitiibwa mukkiriza barakallahu fiki obujulizi bungi nnyo ku zaka eno sahaba owekitiibwa ayitibwa ibunu umar abdullahi ibunu umar radiallahu ta'ala anhuma mutabani wa umar ibunu alkhataabi alkhalifa arrashid aladawi radiallahu ta'ala anhum ajmain ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza mu hadithi eva ku sahaba nowekitiibwa ayitibwa ibunu umar nga hadithi eno eri muttafaqun alaihi yagamba nti buniya al islaamu ala khamsin obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaanu naagamba nti shahadati an la ilaha illa allah empaji esooka kwe kukakasa n'ojulira n'olulimi nti tewali bisinzibwa mu butuufu tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah wa anna muhammada rasulullah era n'ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama mudduwa allah era mbaka we ezo nno shahada ebbiri ze ziyitibwa ashahadatani bosingana shahadatan bategeza shahada ngojulira uluhiya ngojauli Allah subhanahu wa ta'ala ngojulira nirrisala nittiba ngojauli mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nagamat wa iqami sala wa ita'i zaka wa sawmi ramadhan wa hajjil bayt bali mahadith ibn Umar ya sokana hajjil bayt nazako sawmi ramadhan hadith al-muttafaqun alayhi mumpajizine tano Allah gamit wa iqami sala wa ita'i zaka najitanga mpaji ya kusatu mpaji ezimbiru wako dini ayo islam hadith ayo kubiri ya sahabu wechitibwa tata woli gutulabye ayitiba Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu hadithi yo ya Umar ibn al-Khattabi ili badia mutabanu ya Abdullah ibn Umar na yatinu ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ili musahi imam muslim rahimahullahu ta'ala hadithi mpamf mujimanyi kiswa ya Jibril ya gamat baina ma nahan julus inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atuatul yao tutudde wali umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unakurumu ithkala alayna rajulun shadidu bayadhi thiyad shadidu sawadi shaar la yura alayhi atharu safar wala yaarifuhu minna ahad hadithi mpamf sajajja gaino bonero boku berantu simu tambuze enviri nziru gafunyo tiziri kwa makuru mfufu ayeti bamumanyi ate engoye njeru nyo chavatu ule waliombaka Muhammad sallama fa asnada rukubataihi ila rukubataihi wa wadha kafaihi ala fakhidhaihi na kwa ata mavivi na kwa naganya na gombaka Muhammad sallama na kwa ate batubye na abi umuza kubi na abi umuza kubisambi bie wano yahtamiru nti abi umuza kubisambi umbaka Muhammad sallama ubo kubanga abi umuza kubisambi bie tafsiri zombili zisoboka chavamu gama ati ya Muhammad akhbirni anil islam wangi gombaka Muhammad sallama mbuli na kubusilamu nabinamu gamba ati al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zaka chino chajagalamu wa tasuma ramadhan wa tasuma ramadhan wa tahujja albayt in istata'ta ilayhi sabila hadithi li muslim hadithi anu yanyini nyini mkiswa ya Jibril yajjira musahihayni mbukhayni muslim muhadithi abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu alfadhi zifanagana wadege ya abu huraira mfunda simpavu kikana ya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu iramu ngeri yemu Qur'ani ayichitibwa etubuli ya burunji mpajeno nebijikuwa atako ya gambu wichiba Allah subhanahu wa ta'ala nga tulagiri mpajeno ya tugama tuwa akimu salata muimilizewe sala wa atu zaka iramu beringa muwani zaka chukira giro zino mpaji biri za abusilamu ulfanyi mwana shahada Allah tulaze mpaji biri siddako mpaji yoku imili zawe sala ni mpaji yoku wa zaka na gamba uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala antukhuth min amwalihim sadaka gamba umbaka Muhammad sallam antukhuth min amwalihim sadaka kwa atamu mali yawe ujemu sadaka wano sadaka yugiru wako yizaka tutahiruhum tutahiru raweno iliko dhamma iliko sukuni nichitegeza anti techiri makuru goinzo kuroza go kunguru nkio batukuze la wabula tutahiru hum eno sifa ya zaka sifa chitendo icha zakeno kubanga yaba kubeira anti nino umbaka ya alagirwa ya batukuze ni zakeyo ya alibadoko sukuni rao ngawe mchimanyinti ulfanyu wala talab chikoreche chibachidakao china kubako sukuni chikoreche ina kudakao chibina kubako sukuni nga Allah biyagamati wa kala rabbukum udu'uni umurezi wa mwabagamba anti munsabe chikora chakulagira udu'uni chikora chakulagira takati chikoreche dako china kubako sukuni chitunulile astajebe bao iliko sukuni astajebe lakum astajebe lakum kakati wano chiba kubeeranga chiri chanukura chali badde kochi chali badde ko sukuni nchiro chiri ko dhamma chitegezate no sifa khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum ay sadaqa mutahhira sadaka etukuza abantu bano netukuze mali yawe netukuza ni dini yawe obo nabo julize ngowechi wallahu subhanahu wa ta'ala nomba kwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam batulagira okubeera nga tuwa zaka nokubeera nga batulagira anti battegeeza ati zaka mpaji okuyimirira eddiini yaffe ey'obusiraamu nolwekyo okumanya ebikwatagana ku zaka nsonga nkulu nnyo omusiraamu yenna ayina okufaayo n'ateekayo ebirowoozo okubeera ng'ayiga ebifa ku zaka lwaki anti mpaji ya busiraamu mpaji namba mu ddiini ye ey'ekitiibwa gy'ayagala ennyo busiraamu bwe buba bukuluma olina okuyiga ebikwatagana ku zaka nkuwa amawulire ag'essanyu barakallahu fik nti zaka ogenda gizuula nga nyangu nnyo togenda gisanga mu buzibu nsaba owekibwa allahu subhanahu wataala atwanguyize barakallahu fikum ogenda gisiŋŋaana nga nfunda nnyo nga singazi tegenda kukulumya mutwe kugitegeera la buli musiraamu yenna asobola okugitegeera bw'aba nga ataddeyo ebirowoozo n'agirondoola ajja kutegeerera zaka eno biiznillahi subhanahu wataala era mu ngeri yemu owekibwa omukkiriza kimanye nti ajimaa al ulama ajimaa al ulama min assahaba ila yaumina haha ala wujubiha baulama b'obusiraamu okuva ddala ku bassahaba okutuuka ku baulama b'omulembe guno beegatta ku bwetteeka bwa zaka wahiya min almaluum fi ddiin biddaruura era zaka eno eryemu ku ebyo ebimanyiddwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okumanya okwetteeka nga teryagamba nti nze siimanyi sitegeeza ebikwatagana ku yo diteriza ebikikwatako nedda wabula okukkiriza nti zaka mpaji mu mpaji y'obusiraamu ekyo buli musiraamu akimanyi yensonga lwaki man ankara wujubaha fahuwa kafir murtad omuntu yenna agiwakanya n'awakanya obwetteeka bwayo amanye nti si musiraamu tugenda kasonga akokusatu kekaliwa omuntu agaana okuwa zaka ng'agaanye okugiwa bukhulan olw'obukodo si kubeera nti nno agiwakanya la akkiriza era agiwa ekitiibwa era amanye nti mpaji mu mpaji y'eddiini yaffe ey'obusiraamu omuntu oyo alamulwa atya agiwa ekitiibwa era amanye nti mpaji mpaji z'obusiraamu omuntu oyo alamulwa atya naye agaanye okugiwa okwanukula nti oliye agiwakanya tumulabye agaanye okugiwa agiwakanya oyo ye mukafiri bali ne bwagiwa nagati sente katuzibweyo nebino ebintu bino n'agiwaayo ng'agiwakanya fahuwa kafir ne bwagiwa naye ate ono agaana okugiwa ng'agiwa ekitiibwa ng'agikkiriza nti mpaji naye nga mwonoonefu bwonoonefu ate oyo ye alamulwa atya okwanukula nti oyo ye fasik min alfasaka walaisa bikafir abeera mwonoonefu mu bwonoonefu netabeera mukafiri musilimun fasik abeera musiraamu omwonoonefu obujulizi nno ku kino bungi obujulizi ku kino bungi kikumalira okubeera nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yamala okwogera ebinozo byabo abagaana okuwa zaka mu hadithi yetugenda okulaga mu maaso nga tutuuse ku bibinozo byabo abagaana okuwa zaka kubanga zaka tujja kugituukako mu maaso kilipu ya kusatu biiznillahi subhanahu wataala okutandika ahkaamu zaayo mu butongole okugikulaga waliwo n'ebikulu by'oteekeddwa okusooka okumanya nga introduction ku zaka nga bikugasa nnyo okutegeera zaka nga tugituuse munda biiznillahi subhanahu wataala n'olwekyo owekitiibwa omukkiriza mu bujulizi obulaga nti omuntu yenna okubeera ng'agaanye okwa zaka naye ng'agikkiriza nti mpaji y'obusiraamu era ng'agiwa ekitiibwa wabula n'agaana ogiwa olw'obukodo n'obwonoonefu okubeera nti si mukafiiri ye hadithi eva ku abdullahi ibunu shaqiq al uqaili radiallahu taala anhu wa rahimahu llahu taala omusajja ono min kibaari taabiin ali mu battaabii abanene battaabi batekulwamu emiteeka ebiri battaabi abanene beba basiŋŋaanawo basahaba abakulu abakulembera ab'edda nga ba umar bunu lkhatabi ba abubakari sidiik ba abu ubaida ba abdurrahmaan bunu auf n'abalala abaafa eri mu myaka egyakulembera nga nabbi tatutta ebbanga ddene ng'afudde kati ababasookawo ababasangawo ne babajjako irimu baita ba kibaaru taabiin battaabii tebaraba ku nabbi naye awamu n'ekyo basobola okusiŋŋana basahaba abo baita ba kibaaru taabiin muba omwe muli ono ow'ekitiibwa abdullahi bunu shaqiik fiqa min afiqaat wahuwa muhadith kabiiri yarawanga ku umar bunu lkhatabi radiallahu anhu yajjanga ku ba abu hurayira yajjanga ku ba aisha n'abalala ate batabi'i umteko goku bili bebasugaru tabi'in bebabasungano basahaba bato abaza alibuwa nabi wabamu yabalika ba miaka kumi yabalika miaka kumi na etanu basahaba bato ngaba ibn Umar ngaba ibn Abbas nabala ngaba Aisha nabi yafanga Aisha wa miaka kumi na mnana nabala wafanga na kumi bato abaito basugaru tabi'in abatara bo kujako ngaba araba awbo kabira basugaru tabi'in kakati wa Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli rahimahullahu ta'ala yagama tima kanu yarawuna ayereo kira kubasuhaba umbaka Muhammadi sallama tima kanu yarawuna amalan tarukuhu kufur illa salah basuhaba umbaka Muhammadi sallama tibara banga yomu ni mogo na ngu kugureka nota kukura Allah ya kula gira umbaka mengu umuntu agukura tibara banga yomu ni mogo na ngu umuntu agureka nata kukura abira mukafiri okujako umu ni mogo mogo ka isala ilai insonga luachi chikura ganti yali ijima ya basahaba nti omuntu yenna alladhi la yusalli fahuwa kafir kharij an din omuntu yenna atasala bila mukafir aluwa bweru obusilam enunno athar ya Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli eri mutirimidhi fi kitab al-iman eroji igamwe bintu ebirala ebikuru ennyo omusilamu kubera nga abiga byebiriwa kwe kubera nga toka afuwazayo musilamu yenna wa kubera nti ina ibada yonna gyalese okujjako imma nga alese tawhidi alese tawhidi oba okubanga alese sala amma kuleka tawhidi abalese aqida n'emirimu egiri zahir omulimu guli gumu gokka yesala omuntu yenna agireka aba mukafiri tugamba ti lengera haji oba kafiri abo lengine nsimi zonna zaalina inabitufera imeka abeera ate atakola nko hijja hadha kafir la ojja kafu wala munnange ngo kafu za abasilamu hal huwa fasiq mwononefu aljawabu naam mwononefu bila ishkal mwononefu tekirim kubusa busa konna alese mpaji nambo kubira nga jiteka munkola na ye okuleka empaji eyo ebbanga lya mananga ajikirizamo fahuwa muslim okujja konga ajirese ajiwakanya awonagwa mbukafiri boku wakanya ebintu ebimanyiddwa fiddini bidarura hadithe yokubiri umbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tugani nga mazo okwogera ku ebibonezo byabo abantu abagenda okubeera nga ebabonezebwa yaumal qiyamu rubuta wa zaka bwe yali amaliza wansi yagamba nti fayara sabilahu riwaya ndala yajjanga nti thumma yara au thumma yura bidhamma yara au yura sabilahu oluvannyuma Allah lwokumuneza Allah abeerenga amulungamya ngaamuzza imma ila aljanna ayinza okubanga agenda kukoma okumboneza amuyingize mu jjana au ila nnar oba abeerenga amuyingiza mu muliro kikulaga ti ebibonezo agenda kusooka abifunire mu bbaliro nga tannayingira na muliro nga tannayingira na muliro bw'abanga alimu abo abokuyingira omuliro ama waba wakuyingira ejjana ejjana salaam salaam mirembe mirembe temuliimu adhabu yonna enonno hadithi mu ngeri yemu ya Abu Huraira eri muttafaqun alaihi eva eri mu Bukhari ne Muslim yegattibwako mu Bukhari ne Muslim nolwekyo barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara llahu min amthalikum tujja kutandikirawo insha allahu subhanahu wa ta'ala murundi oguddako teguli wala insha allah alaysa subhu biqarib tubere nga tuongera okuyingira munda mpola mpola tuveeno ku nguru tugendo nga tuyingira munda mpola mpola tuyingira munda okutuuka lwetunaatuukira ddala ku kinyusi kyetwagalira ddala okubeera nga kyetutuukako insha allahu subhanahu wa ta'ala nsaba wekitiba allahu subhanahu wa ta'ala ateeke taufiqi ne sadad ne baraka mu recording eno eberenga ekugasa gwe owekitiba omukkiriza eberenga nange engasa يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورنكو إماري والدابان يبتغين دقصة منتوينا وكجكو يكا أرجع مماسوك ويشتب الله سبحانه وتعالى نومتما أغوالي أمرامو نغوالي سليم من الشرك وسليم من البدعة غوالي مرامو نغوالي الشرك nga gwawona n'okuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne gubeera nga gwewaayo ila marudatihi subhanahu wa ta'ala buli kituufu kyonna ekiri muno min Allah tawfiqi wa sadad walahu alhamdu wal minna ate hafuwa yonna oba ensobi yonna gy'osiŋŋaana mu rekodingi yonna joba ulidenga yange umanyanga ntiesobyeyo yange ensobyeyo yange so si ya dini eyobusilamu obusilamu butukuvu buli wala nnyo nensobyeza fe olobukendevu bw'okumanya kwa fe wabarakallahu fikum wasalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.